alam sappo e joyi lewru décembre hitande 2024 cuka cukalal kala to moɗom heɗade hejuji amen ɗiɗi lende maggal muɗum fu mi calmini om sanne bisimna moɗom heɗade accusion amen ñalawma hannde o mi wondi ɗo hannde ɗo e Ousmane Ñaly Boole. Ousmane, hono ñallirɗa?
Famiɗe yetta Alaji Cissé.
Ñaly Boole, hoɗum fof joganɗa sakkere amen le sembe kabaruji ɗi
baale sukaɓe jokkolɓe gonɗe politique ko fa yettade neɗɗaku ana darta e ko wiya ley gollirɗe dabreji ɓamete le himɓe temidoro fu capanɗe nayo laato sukaɓe jokkolɓe ana gondi e dartude ɗon kawrital ɗum majjum waɗi ley nde yontere en datan andude jakkari jaddi ko mo'intino moltugaji mo yiyata gonɗo ley région motti eɗen faydu ko mbiyeten portrait e Tariki Sambu Kumba e kano e haala muɗum yo Fili Sissoko mo Tamba Feto gonɗo ley cercle Bafulabe en timminiran kabaruji ɗi halde haro calɗi.
Cokkolɓe leydi Mali kañum en kano wondi wadde imadaraji yalla dabere ɓamaɗo koltuɗo wiide le tembere yimɓe to yimɓel kamɓe ɓamde anneji ɗi ka fuu capannayo en ka laato cokkolɓe.
Eyi, yoɗum hakkillo ngo wondi joni fedde noddirte consortium des organisations civiques et politiques de jeunes et des femmes nde fedde jodde ke e ministére humninde sukaɓe jokkolɓe dow kabaru muɗum ñande sappo e goho lewru décembre du CICB e Ziadata Mayga hawri e o batu andi ko heɓani en
hakkude yilaji ngalɗo kawrtal mangal jeunesse 2023 ana hun cangol hoore sariyawol gatanogol hakkillo alkadara capan tati fayotade capan ina ili temdere hayeɓe e ley place ngaji so nomugol so suɓagol keɗana bine teli goto yimɓele ngal ɗo dental
fana ko tewtali o jooɗa haala yo hokkude hayeɓe darorgal le golleji politikago fattade laamu mbeɗe wondi e wadde fa hande immadaraji ma jooɗoma kalde e laamu on yalla o sere ɓamaɗo ana heeɓa gollire gonga
hayeɓe ɓe min jiide e ley nokku o holti wiide kaɗo anña ne wawi sembinde cangol hoore jeune ɓe e ley yirwere e jowla lobbo laamu
o projet de loi natto hunde mawnu ko nafta hayeɓen saabi hannden hayeɓe ko hew muɗum ana haɓno saabi o sere juɗɗine saabi so sere juɗɗinama e inde hayeɓen sono walani hayeɓe haltine golleji muɗum son ɗum waɗaka ɗum natto hunde merere miɗo nodda hayeɓe leydi Mali fou saabi son ɗum waɗama leydi n huncina hoore natoɗen gotu ndu mi e miloɗan
ministére jeunesse ɓami aadi faabade kaɗo anniya ene darda dental ngal wadde miijoji kewɗi dow kabaru muɗum
oɗo mbawi tottude hakkillaji moɗon fou no ɗiɗo kabaruji ɗo hello amen Facebook na do konto X. Le jangirde dow le leydi amen ndi jangiroɓe gonɓe toon ɓe jogui ɓe darde ko heewi e mumen fo yimɓele nayaɓe
eyyi noon jaate saabu arande ana wiye sukaɓe jokkolɓe gala famuɗo wadde ana kirineno sera dow jangguinde jande dow dowre ka wattu joni eɗo wondi e waylitade e jangguinoɓe jandeji dow dowje eko ɓuuri hewde sukaɓe jokkolɓe ana kewi e mumen eɓe jaɓana du sanne woni ko holiti en wiide le nde jantore e Lala Diarra Touré caggal ko yiidi toon e to maître de conférence e goto do yo docteur
Moctar Sidibe hande latido ko wiyete maître de conférence science éducation fuddi janginde to jande dure e dudu makko nogo e jeddi wolti wiide be o janginta be kanyi be o gulidata be fuf na hani mo gila e fuddode jande jeddi
o mon la lure
al hari suka ko am hadal gam fi hinade golle o no haniri ka do hawni suka be lokoy en hewbe e kanyi fay janginobe yogabe
collègue enseignant
docteur Yagouba Dougouni yo andan do neddako kanko do jangin watu université holti wiide tiɗala fof waɗa hakkude makko e sukaɓe lekoyɓe e wimakko yo saabi ko o jangguintaɓe ko alhaali duuɓi an ɗi datke sababu ɓeɗo sukaɓe lekoyɓe teddini kam kamɓe mabɓe ne yiiɗi latade hono am ndeno kala wattu suɓami haala ɓe foof ɓe kettinto no
hanniri
ɓeɗo jangguinoɓe hayeɓe ɓe dawri no hoolare heɓete hakkude mabɓe e ɓeɓe jangguintaɓe non holitiri sukaɓe lekoy ɓe min jiidi to nokku jandeji dowre kabala ɓeɗo jangguinoɓe hayeɓe ɓe ɓeɗanimi yakamere alhaali waylitereɗe sifa jandeji ɗi hono kamɓe dogoni e sidibe wakkati joni o hayeɓe hewɓe no kinni kabaru muɗum ɓe latanki hayeɓe hewɓe misali en lobbo
ɗum naɓata e yewtere amen minimag le yewtere amen minimag ñalawma hannde o min kalam haala collagène ɗo woni poɗɗena ɗo pomatiji ɗi ha ɓuɓe rewɓe nawtorto sanne
eyyi noon jaati ɗum ko arande hokketeno no waɗoɓe haro calɗi wattu joni o eɗon tawe tatteji fuu ɗo le bitikaji produit ji cottete fa yettade yogaɓe no cotta fa ley cuuɗi mumɓen ɗi produit ngaji gaddeteɗi yiwde leyɗe goɗɗe yimɓe ana cuttere ɗum ɓen ni tan tawi wona dow yamirore dogotor en rewɓe soodoɓe ɗon ana nawtoro ɗon tawen eɗen wawi wadde kutteji dow cellal muɓen ɗon ko holti wiide dogotere en fa ɓeydire eɗen faamu anni ko Oumar Waygol heɓini en
ko ɓuuri hewde fuu ɗeɗo kuɗɗe an cotte le bitikaji ɗo produit ngaji sottete kañum pomatiji wakkatiji a tawan ko wujjete wakati ja taw yo chondi wakati do taw yo dum podde non madan ni maga Aissata Haidara yo mo cotto dum bomako kuro wi dum sode sanni dum nafadu
le collagen ça vote beaucoup
dinne banji wujete nanal mudum challi bani anu jaata an haaja dum sabi sun wadama non ka challi bani adama ngari anato sabi jaati djum waasa natada neyejo na yawiri non labna kofol tomonte dum hono fuje nanal mudum woni kofol bani adama fu an wala lunde dum gasa fuddi ko wujade dum a boya hen sanne so yi an nafa mudum
parce que c'est des produits naturels
de do kudo ko buri hodi fu do mi andeto in jetta dum homo fu hali ko lati sababu san bama de do podde
adaw be soro cewde fe
ko pori hewde mudo fu worbe jaati ko natto sabe so rewbe ana soda dik wujjo sa be de mire so wade dum rewbe mabbe makata misal joni rewbe bale ko heewi an yiti sode diw ne banji wujjo yalla cialdi mi ana raba gaddo tawede fu a tam dum jogi kuti sabe debbo ana jodniri wadde kulle fu yalla ana yide to worbe min jaati mo mi on tebbo goto sodo dik ne banji wujji fa cialdi mudun labi buje fu ko wone kofol makko futti ga o yi e torra fu hen
aya rabbiton betuna ya farike paspas
ko buri hewde de do ledde fu end kanye Thailand dum iwata bamdi do na way waddudu kutteji fewde cellal neddo na kanko docteur Kouraissi Tall gollo sud hopital dum no dermatologie do bomako do holliti dum way waddudu kutteji
c'est quelques années qu'on remarque
timme mat di kulleji ana totte le lumoji meden watte joni jamaade do an horsindu sanne sabdu moddina targal bani adama hakkado ngari fartade labunde dum gafe goto be anda hote dinne banji e tiafaje moddinte fe goto do anna kutteji ko dum way waddudu de cellan bani adama ko pori hewde mudum fu inne banji labna ni cialdi tomonte ana wadda kutteji sattudi do cellal meden
des conséquences qui peuvent être graves pour la santé
bamdi de do podden waylatal sababu so jomu heba nyaw boje na nyaw heere le rubrique am importer nyaloma hande o do min jaham yidoyde e jokol goto mo ino muto mo yeta
non jaati o su ko jokol le mo yeta gondo to muttito ana noddire jakkari ja dikko yide hono makko ka ana tiidi sab golleji do watta dum ana haydi ne mo yeta e mo intingol do muto ngaji e kejjaade meden gondo motti Mamadou Komina hawre makko anni ko hebni en
midem atelier jakkari ja dikko o do su ko bundo o muddino muto ngaji on wonde mo intinde wattu jono supap mo ko do su ko jokol mum min kawriti o wi o latiki mécanicien tiagal ko mu yoppi jande jakari jaddiko du mudan bare duubi chapantati wattu joni o hali ko lati sababu sumu subi o do golle
nedna moto gila
golle an yo mo inde moto ngaji gila suka ko misellano mi wawa jangude dum sabe mi fuddi golle ne mi fuddiri dun e mo ingol pine ngaji joni moto jati mo inta mi hebi jande bangal mum dum
yimbe yottotobe mo be kolliti don golle makko jaati non be do yimbe le cediri do hen
spop moto jakarta an boni dum waddi kan o moddini dum fe so tawi o bundo golle makko ana moddi min kay mi hokki mo moto a tawe kulleji mon kewdi moddano almusada ko mi hokki mo mo ingol mon ana wara e ujunaji nay
jakarija hala makko fu yo woto non o gollan yellom huncana almusadaji makko hore dum woni ko Mamadou Komina hibini sujjo tamani motti tariki amem yonterande halam hala sambu kumba
non jati yudum suko biya do mawndo hore nyando watir inni ko ana bambi o sami le indian e wiama ndian an yaade e makko ka fabidore de na famu do tariki o neddo felicis ko mo tamba feto ngin gondi le commune walia cercle bafula be holiti en ko andi e tariki makko kede ko wi Moussa be sidibe
sambu kumba ana to dum
mama kele yo suko mo jonko hal mangal e makko jati mi iwi de watir inni ko fatta ci tamay an wonno elana demo fimti somo sami le mayo ngo diam yaade e makko awobe don be fungari dartimo e jeymo fi badde ciagal mudum demo yalti e mayo ngo teyrobe lan gonno lawdi ton tasaje be do robe le kuli sanin denno doy worbele be worbe ngari bantimo den tawamo jogi andal cuudi ngal somo yibi ngila adama tan o way halde dal kadar ibe ko hani hebude somo wi fe jomu mayan subaka non latto jomu mayan
ngo kharu ko tan ning be kala oyke
dum nawta en briki sambe chaldi nalbuli cricket ka yo bilki sembe chaldi mo anda ka sanne leedi amendi
non jati cricket anda ka sanne ka ana wade le region ngaji ke leedi med andi kanya de ngam bamma ko do federation malien de cricket holliti metalati laaji de jogi e bangal hebgol kaake gullirde fa bidure de nan famu do go haro chaldi an ko ziyata ta mayga hebeni an
cricket yo fijo e juude malien ko be yogabe nam do wordi e juude kanko Mohamadou Malika o haltana mem hono o andi cricket
c'est pour caméra de atou
jilli bilki sambe chaldi wadi so jidum cricket mi equipe tata gondo sigaso to o joan nyaloma goto jenginobe amen be goto mudum haltani kam cricket o ilanen puddumi ikitaade dum mide wadda dum e yimbel wobbe dum mide jidi ka yimbel wobbe kasem tawta min ele golle o le leji tawede dum wana ko anda san ele hakkune bilki sambe chaldi leedi malifu cricket ana wadde le region aji kewudi le leedi amendi dum latike sababu jaati ngado be dum be koyde mu em tawe ele imadraji runde afrika yoto tiagal afrike hore kawori berte kany woni lamido fed mo woni e minodirta federation malienne de cricket
elle se pratique
dum wadde bamako do kulikoro sikasu segu kany gaaw koyde amen tawa mai pide kewde ono kan mako ngado leedi afrique du sud koyde amen tawa mai qualification coupe du monde cricket ki tan 2026 ngado tanzanie odi pide kewde dedo fedde landini yallana heba yirwinde odo birki sambe chaldi le leedi amendi nyalewul do mi kaddete kabaruji amendi kiki de hande
ay alisi sa jaram do kaddete kabaruji kiki da ko sekrabe ngondo limal fe mangal mo duto helade